Nami ndithanda ukwamkela wonke umntu egameni elihle lenkosi yethu. Ndinqwenela sonke iintsikelelo zikaThixo ngokobutyebi baso. Siqinisekile ukuba inkosi ikhona, kwaye apho akhoyo kukhona iintsikelelo, kukhona usindiso, kukhona impiliso, kukhona uxolo, uvuyo kumoya oyingcwele. Sele someleziwe ngamaculo nayindumiso, saye ngokunjalo ngokunzulileyo sizibuza ukuba ingaba zinjalo na ezinto njengoba bezicula koko kubhaliweyo phaya. Ingaba ziyinyaniso na kubomi bethu ngendlela yokuba asiculi nje okanye siva amazwi, kodwa sinamava kwaye siyangqina kwiinto ezinye abantu abanye abangqine kuzo. Kodwa ndiyakholwa uba singakwenza okwentliziyo yethu yonke. Sinako ngaphandle nje kozikhukhumalisa amava angaphezulu ngoba balukaThixo noThixo kunabo bacula la maculo iminyaka eyi-200 okanye i-150 okanye i-100 eyadlulayo. Ukhona inkqubela ebukumkanini bukaThixo, ukhona ukukhanya okukhulu, yonke imiyalelo okanye isitshilelo, yonke into ikhulile ngokwecebo losindiso loThixo wethu. Masize elizwini koko kufundiweyo nakwezinye izibhalo. Ndithanda nje ukuphawula indumiso 27 oko sele kubandakanyiwe kugxilwe kuko.
And my salvation. When he reveals himself to us, it becomes light around us.
NguYehova umkhanyiseli wam nomsindisi wam. Xa inkosi ithi zitshile kuthi, iba kukhanya kuthi.
He himself said,
yena uthe,
whoever follows me
nabani ondilandelayo akayi kushiyeka ebumnyameni kodwa uza kuba nokukhanya kobomi. La ngamazwi akhe, amazwi akhe ayinyaniso. Uyindlela, uyinyaniso, ububomi, ukukhanya kwehlabathi, kwaye kuphela abo abahamba ekukhanyeni kwakhe bangabalandeli bakaYesu Kristu. Lo uhamba iindlela zakhe, uhambe ebumnyameni, akayilandeli inkosi ngokuba uyitshile, lo undilandelayo akayi kushiyeka ebumnyameni. Inkosi ilukhanyiso lwam nosindiso lwam, ndiya koyika bani na? NguYehova inqaba yobomi bam, ndiya kunkwantya ngabani na? Maxesha amaninzi sifumana sikwimeko apho singathi nje sibe nokuziva sizibuza basawuqhubeka kanjani, ingaba kuzouba yintoni isiphele. Emva koko siqaphele ukuba konke ukuxhala, konke ukunkwantya noloyiko, konke kuye kwamosha ukho impilo yethu. Yazisa uhlazo enkosini kwangathi asincedakalanga. Inkosi luncedo lwethu, ulusindiso lwethu, ukungafihlisi kwethu, uyintuthuzelo yethu, ungamandla ethu. UThixo namandla onke, umsindisi, umcebisi ukuko konke konke. Umzalo Rosetti uDavid kwakumele ahambe umgama ongaphezulu obunzima. Kutheni amadoda kaThixo kumele ahambe indlela enjalo? Masisuse ngokunjalo elizwi lithi kutheni kwintetho yethu, kuba kungcono ukubulela inkosi kunokuba siyibuze uba kutheni, kodwa ukuthembela kuye kuyo yonke imeko. Yayintoni? Yayingubani nje owandibuzayo? Mzalo Frank, yeyiphi eyona ntetho inamandla kunceda yonke? Zange ndabuzwa lo mbuzo waphambili. Kwakungoku eSalzburg, ngokunjalo kwakukutsha ukugqibele kum. Kodwa nje ukukhawuleza okufutshane ndathi sifumana kuchapter 42, isahluko sokugqibela, apho kubhaliweyo Verse 10, uYehova wabubuyisela ukuthinjwa kaYobhi akubona ukuba ubathandazele owabo. Wakongeza uYehova konke wayenako uYobhi kwada kwaphindwa kabini.
But there are some highlights.
Kodwa kukhona ezinye iimpawu. Ewe, amanqaku aphantsi. Ngokunjalo xa uYobhi wayenamava amanqaku akhe aphantsi, ukutsho uba indlu yatsha kuphela uthuthu nje olwashiyekayo, unyana nentombi zazifile, umfazi wathi alekise uThixo ufe. Phezu koko waye ngokubonakala nje wayebethwe usuka entloko kuyitsho ezinyaweni, engakwazi nokuphakamisa isandla abulela adumise. Kodwa kwakumele nje olule, kumele akrwele nje. Singafunda ngako le ndoda ithi lo wamkela ukuhle uyakwamkela oku. NguYehova owanikayo, nguYehova othabatha, malidumise igama likaYehova. Amaxesha alungileyo kuthiwa malibonge igama likaThixo lenkosi. Kodwa xa umhla kushiyeka uthuli, kungashiyeki nto phayana, ubethekele phana ngaphandle, ungaqali uthethe la mazwi, ngoku kuyabonakalisa ukuba ngokunzulileyo kumphefumlo wakho ukhona ukungafihlisi uthando. Yonke into yayiphaya kuThixo. Yema kuxilongo kwisilingo, watsho nje kakuhle xa bonke abatyholi beza kuye, ndiyazi ukuba umhlawuleli wam uhleli. Yayinguye lo uYehova uThixo wathetha kuye, wathetha ngendudumo wazityhila kuye. Unokuthi konke kwakulungile, kwaphela kulungile. Inkosi yenza konke ngokuhle, wenza ngokuphindiweyo kuhle into utshaba eyayilichithile ngaphambili. Ndiphakamisa kule ngcinga, ndifuna nje ukutsho, hayi uba ndikufunde kuYakobi 5, kuba pha sixelele kuba sithathe njengomzekelo ukunyamezela kwabaprofeti abalinda benyamezela, noxa bengazange bakubona abo babekuvakalisa. Kodwa ngokunyanisekileyo babanoqiniseka uba oko kuthethwe nguThixo ngomlomo wakhe kuzawuba yinyaniso kwaye kuza kudlula. Kodwa uYakobi uyazisa, ubeka uYobhi phambi kwethu njengomzekelo ebhala, jonga ekupheleni ukaYobhi oko wayemlungisele khona. Apha ndiyakutsho ngohlobo olunye, sibona ukubuyiselwa ngokuphindiweyo. Ukuba nabani ufunda uYakobi 5 esemthandazweni, uzawufumana amaxesha amaninzi wendawo ithi inkosi isondele okanye ukuza kwenkosi kusondele, konke kunxulumene nokuza kwenkosi.
Spirit.
Apha kwelizwe.
We read along in Psalms 27.
Silfunda kuNdumiso 27.
Come quickly to verse 4.
Ndifuna siye ngokukhawuleza kuverse 4.
One thing have I desired of the Lord, that will I seek after.
Ndicela ntonye kuYehova. Ndifuna yona. Ndifuna ntoni?
I read on.
Ndiqhubeke ndifunde.
That I may dwell
ukuba ndihlale endlini kaYehova yonke imihla yobomi bam, ndibone ubuhle bukaYehova, umntwana oyinyaniso kaThixo onxulumene noThixo uzawuba nonxano olunye lokuba besendlini kaThixo phantsi kokuvakala kwelizwi likaThixo, ukuva oko uThixo kumela kutsho kuthi, nabani na osilelayo kolunxano udinga uThixo uba abe namava amatsha, makacele uThixo abe nokutywina okutsha, abe nokuzinikela okutsha yonke into, ukuze kube lolu hlobo iNkosi kufuna ngako. Oko ndiya ndicele ntonye kuYehova ukuba ndihlale endlwini kaYehova yonke imihla yobomi bam. Mfulu verse 7 or 8.
When I cry with my voice, have mercy also upon me.
Yiva Yehova ndakubiza ngezwi lam, ndibabale undiphendule.
My heart said unto me,
intliziyo yam ithi kuwe kweli uthi, funani ubuso bam, ubuso bakho Yehova ndiya kubufuna. UThixo wenze izithembiso. Olo ufunayo uzawufunana, lo ucelayo uzawuvulelwa. Yiba nenceba kum, intliziyo yam ibambe imithetho yakho phambi kwakho, hayi ngomlomo wam kodwa ngentliziyo yam. Umntu ukholwa intliziyo yakhe, angqine ngomlomo wakhe, oko akukholwa ngentliziyo yakhe. Yiloo nto uPawulos athi, ndiyakholwa ngoko ndiyathetha. Wakholwa ngentliziyo yakhe, wakuthetha kweza emlebeni yakhe. Kuko ngqo oko kumele kube njalo kuthi. Ukholo kumele ube nemisebenzi entliziyweni yethu ngokushunyayela. Emva koko sikungqinele ngemilebe yethu. Intliziyo yam igcine imithetho yakho phambi kwakho. Ndiyakufuna ubuso bakho, Nkosi. Ndifuna ubuso bakho. Funa ubuso benkosi namhlanje. Namhlanje nathi sifuna ukuva amazwi akhe, sisikeleleke nguye. Ukunye koko anakunceda, kodwa ndicinga indumiso 117 oko kwenzekayo kumazwe aseAfrika ngokukhethekileyo. Indumiso 117, mhlawumbi yeyona ndumiso emfutshane. Ndumiso
117,
umdumiseni uYehova nonke zintlanga, ncomeni nonke zizwe, ngokuba inamandla kuthi inceba yakhe. Inyaniso kaYehova ingunaphakade. Haleluya. Hayi kuphela abantu bakaSirayeli, kodwa bonke abantu, ilwimi nezizwe zithe zabandakanywa apha kwesithileyo sikaThixo. KuThixo akamkhethwa buso bamntu, ngokuba kuzo sonke isizwe nelwimi bonke abaza kuye bamkelekile kuye. Mayidunyiswe iNkosi, nonke zizwe, nonke bantu mdumiseni, ngokuba inamandla inceba yakhe. Ndikutsho ukuba sikuthethe sinyanisekile, yonke inceba yakhe. Ngoba bani sithe sasindiswa, ngoba bani sithe sazalwa ngokutsha, ngoba balo, ngoba balo. Konke okwenzeke kuthi kwenzeke ngoba balo. Nditsho nasiphina isithilelo selizwi somoya sinikwe kuthi ngoba balo. Akekho ekumele enze inzame okanye akusebenzele. Konke kunikiwe kuthi nguThixo ngenceba. Ndiyathanda basifunde ngoAbraham, apho zonke izizwe ziyawusikeleleka, ziyawusikeleleka kwimbewu yakhe. UPawulos emva koku uyacacisa le mbewu nguKristu. Kodwa kuqala ndifunda kwiGenesis 22, Genesis 22 uverse 15. Samemeza isithunywa sikaYehova kuAbraham okwesibini sisemazulwini sathi, ndizifundile utsho uYehova, ngenxa enokuba uyenzile le nto, akwanqaba nonyana wakho emnye kuwe ukuba ndiyakusikelela, ndikusikelela, ndiyakuyandisa, ndiyandise imbewu yakho njengeenkwenkwezi zezulu nanjengentlabathi eselunxwemeni lolwandle. Imbewu yakho ilidle ilifa isango leentshaba zayo. Zisikelelwe ngembewu yakho zonke iintlanga zehlabathi, ngenxa enokuba uliphulaphule ilizwi lam. Ubungqini obuhle obunjalo uThixo utshilo kumkhonzi wakhe uAbraham. Azange akholwe kuphela, wakholwa ngentobeko, wenza oko iNkosi uThixo imxelele uba makakwenze. Ukholo lwenziwa lugqibelele ngemisebenzi, hayi ngemisebenzi yomthetho, oko sikwenza ngentando. Kodwa ukubeka ilizwi likaThixo ekwenziweni, kumele silenze ilizwi likaThixo, silibeke ekulenzeni ukuba siyalikholwa. Kwaye okwenzeke ngentobeko, xa intobeko yongezwe elukholweni, ngokuThixo akanakuba nako kodwa kukusikelela. Wenza ngolo hlobo kuAbraham nakuthi sonke kude kube ngulo mhla. Lithi samemeza isithunywa sikaYehova kuAbraham okwesibini. Okundichukumisa kodwa kukufunda kwezi zihlandlo kuyinyaniso yokuba uThixo othi ngemvelo ozitshila nje ngokubonakala wavakala waziwa. Kwakhona abantu emhlabeni apho iNkosi uThixo athetha nabo, kube abanika umyalelo, ababe nobudlelane naye. Xa siva namhlanje kunjani uba abantu bamkhanyela uThixo, umprofethi unokuthini, uAbraham unokuthini ukuba kuthe kwazi omnye kuye wathi akukho Thixo, unokuthi thula, mna ndithe ndaba namava noThixo, ndiye ndayibona iNkosi, ndilivile ilizwi lakhe phaa eMamre, phaa napha napha kwintaba yeMoriya, nankuya intaba yeminqubo, enokuthi thula wena mnyelisi, ucele uThixo uba azithile kuwe, ngokuba kum uzithilile. Ukuba besinokubiza zonke amangqina kaThixo, kumkhosi omkhulu lilife elikhulu. Bhala umkhonzi indoda yaThixo incwadi eya kumaHebhere ithi singqongwe lilifo elikhulu lamangqina. Hayi, amangqina ayinyaniso ayabubuxoki abanye abaxokayo, kodwa amangqina ayinyaniso. Batsho ukuba kuphi kwaye kunini apho banamava noThixo, kuphi kunini apho bava ilizwi labo lakhe, kuphi kunini na apho bathi banamava naye. Kwaye ndiyanqwena uba sonke sibe namava ngokutsha noThixo, uyinyaniso ngokommangaliso ubukhosi basezulwini ngomoya kaThixo elizwini. Kuya kubakho amava noThixo iwakawaka ayelo lingayo kuthandabuza ngokuqinisekileyo nokungafihlisi njengoba uya kuba namava ngela xesha. Mbuzo, ingaba singaba namava noThixo? Ingaba ingenzeka loo nto? Kungenzeka. Kwaye ndiyandixelela nabani na uyinxalenye yembewu kaAbraham, nabani na uthe walikholwa ngenyaniso, kumele abe namava noThixo, abe namava akhe noThixo ngokufanayo nabo bathi banabanawo aba uThixo ayithethe nabo. Kuphela apho siyimbewu yenyaniso kaAbraham, abo bangavanga kuphela kodwa bakholiweyo, kodwa bathe banamava kuko. UThixo usixelele hayi ukufunga, kwintshumayelo yeminqulu nakwincwadi kaYakobi, lo makangazibeki phantsi kwesifungo athi ndiya kuthi itsho iNkosi. Wayefuna unika uAbraham uqiniseko okugqibeleleyo, uqobo, athi uyazifunga. Abantu abakholwa kubantu abaziquzithathu bakuphosile, zange afunde funge ngalo usekunene okanye ngosenxele, wafunga ngokwakhe. Kwangekho sekunene, kwangekho senxele, wayesetronini apho wavelela uAbraham, wafunga ngokwakhe yena Nkosi uThixo ophilileyo. Okwanika uAbraham uqobo endleleni yakhe. Andothukanga nakanye xa kubhaliwe uAbraham wamkholwa uThixo, wajonga kokungena kubonakala ingathi angambona, angqina kwabo uThixo wabalela kuye ebulungiseni. Oh bantwana bathixo, mbewu kaAbraham, asikuthi nathi silamkele ilizwi likaThixo njengoqobo lwethu, asikuma okanye sizibeke elikholweni phezu kwezithembiso zikaThixo sithi Nkosi siyakholwa ngentliziyo yethu yonke. Awufunganga kuphela ngawe, uthe wamisela umnqophiso omtsha ngokuba oko iNkosi ikuthethile, lo ngumnqophiso omtsha egazini lam. Unabantu bomnqophiso omtsha, abantu abamkele ilizwi lakhe njengoqobo, abadityaniswe noThixo ngenxa yelizwi. Sinokuma, sinokukholwa phezu kwaso sonke isithembiso asenzileyo, kwaye siyazi ukuba uThixo angenza nantoni, kodwa kawunakulophula ilizwi lakhe. Isibhala sinakuphuka, izulu nomhlaba liyawudlula, kodwa ilizwi likaThixo liyakuma naphakade. Bawukuza njengoba kubhale kwindumiso 127, uThixo uthembekile uma ngelizwi lakhe. Nkosi iqhubeke.
thou hast done this thing, not only believed,
ngokuba ukwenzile uyenzile le nto, hayi kholo nje ngokuba uyenzile le nto awama nonyana kuphela ngokusikelela, ndiyakusikelela imbewu yakho ngokuyiphindaphinda, ndiyakuyiphinda ngaphezu kwentlabathi eselunxwemeni lolwandle. Imbewu yakho iya kuzoyisa iintshaba, amasango entshaba. Siyazi uba ayizo ntshaba ezisiphetheyo ezizoyisayo ezilawulayo kuthi, kodwa imbewu enobuThixo imiselwe ukuba ibe negunya onke amandla omtyhuli. Simele ukuba seyise iingcango zentshaba, kumele sikhumbule elungelo linobuThixo. Singazivumeli nje ukuba sihlaselwe, sivumele uba uSathana ahlasele kwakhona. Kodwa ukuhlasela kokona kuzikhusela, ukuba kumele nje siweyise amasango tshaba ngegama lenkosi. Siyakuweyisa njani na amasango tshaba xa utshaba lweyisile, okanye phambi koko bakuphuma bengena, phambi koko bavula bavala? Kodwa xa utshaba lweyisakele, ngoku sithi abaphethe amasango ntshaba, amasango entshaba uThixo unike ulweyiso ebantwini bakhe ngoba bakhe. Singabuyayela kuchapter 13 no-14, xa oku kwasuswa uAbraham wayehleli nabantu bengengobeyisi nakanye, abohlula iintshaba, uThixo wayenabo. UThixo amnika ulweyiso. Emva kolweyiso lwalugqityiwe, Nkosi uqobo lwayo njengoMelkizedeki wamnika ulweyiso, aphume kumkhawulela nesonka newayini ukuba abe nokudla naye. Kuya kubakho iqela eloyisayo, isihlwele esoyisayo. Ekupheleni kuza kubakho uvuyo lokuvuya nenkosi emsithweni wenkosi, nje inkosi yaba novuyo noAbraham kulaa xesha. Simelwe ukuba sigcwaliswe, sigcwaliswe ukuba siweyise amasango entshaba, lonke igunya emhlabeni nasezulwini linikwe mna. Kowu, ndiyakubuza, lingakanani igunya nalo uSathane, ungalitsho kanjani? Kangangokuba wena uqinisekile ukuba woyisekile, ukuba zithathe izixhobo zakhe, onke amacebo kaSathane zithe zavalela, konke abantwana bathixo bathe boyisa apha emhlabeni. Ukuba olo lukholo lwethu, ngoku olu lweyiso oluleyisayo ihlabathi ukholo lwethu, ngoku ayisekho ngamandla akho, kodwa intliziyo yakho kumele ijonge apho umsebenzi wenziwa inkosi emnqamlezweni eGolgotha. Simele sijonge eEfeso ukuba uye wathathwa onke amandla, uye weyisa ukufa, isiwoko, uSathane weyisa yonke into. USathane akasenamandla, hayi kodwa ke ngcono, hayi kuthi, kodwa ukungakholwa nokuthandabuza phayana uvula umnyango uvulela yena. Oko yiloo nto siye sahlanganela uba sikholwe, siye samiselwa nguThixo uba sikholwe kuye, ngokuba kubhaliwe lo ungamkholwa uThixo umenza ixoki. Sifuna ukholwa bani okanye sikholwe bani? UThixo ngumnye, uThixo akanako, kodwa ngoba balo ulweyiso unikiwe kubo bonke abo bathatha icala lakhe, abo bavile izwi lakhe, bathi ngokuthobeka benze oko anako akumisele thina, siza kuweyisa amasango enjalo. Apha kuvesi 18 ithi, imbewu yakho onke amazwe omhlaba akusikeleleka ngokuba ulithobele ilizwi lam. Siyazi ubhekiselo lokomoya kuKristu inkosi yethu sifunda kuGalati 3, Galati 3 verse 6 ithi,
even as Abraham believed God and it was accounted to him,
njengokuba uAbraham wakholwayo nguThixo kwaza oko kwabalele ebulungiseni kuye. Yazini ngoko ukuba abaselikholweni ngabo abo abangonyana bakaAbraham. Isibhalo sibona ke ngenxa engaphambili ukuba uThixo uyazigwebela intlanga ngokwaselukholweni, sazishumayela ngenxa engaphambili iindaba ezilungileyo kuAbraham sisithi ziya kusikelwa kuwe zonke iintlanga, hayi kuphela izithembiso kodwa isithembiso sosindiso sobabalo soxolelo. UThixo sele isithunzi esidala sonke wasibonakalisa ukuba isiphumo esiyinyani sizaba yintoni kumnqophiso omtsha kuKristu. Sonke siyazi kwesi sahluko, ukutsho isahluko sesithathu verse 16 apha ithi imbewu nguKristu ngesinye kwaye siphakwe sasinye. UGalati 3 verse 16, enziwa ke kuye uAbraham amadinga nakuyo imbewu yakhe. Akathi nakuzo iimbewu ngathi uthetha ezininzi, usuka ngathi uthetha nye, athi nakuyo imbewu yakho nguKristu ke lo. Ndingaya kuIsaya 53 nakwezinye izibhalo apho kubhalwe xa uya kunika ubomi bakhe camagushelwe, ngoko uya kwamkela inceba yakhe ibonakaliswe kuKristu. UThixo wenze isiqalo esitsha, lo imbewu uyayisele ivakaliswe kuGenesis 3 verse 16 uya kuza ngayo umfazi atyumze intloko yomfazi, intloko yenyoka. UThixo wakuthabathela ukuba kubonakalise apha kwazalelwa emhlabeni kuze kuzalelwe sonke emhlabeni apho unyana kaThixo aze azoba nobukumkani ngokukhona. Sifunda apha uchapter 3 verse 6 nje ukuba uAbraham wakholwa uThixo, siyabona uba wakholwa waze wathobela, wakholwa oko uThixo wakutshayo. Apha uhleli iintsikelelo zikaThixo. Emva koko uThixo wamnika uqobo. Abaninzi bathetha ngoqobo kweli xesha, abayazi noba bathini. Uqobo lilizwi likaThixo elingcwele, liba bubom kuwe ngamnye njengoba ubulivile apha ekuqaleni. xa wayishumayela entabeni ayingomshumayeli oshumayelayo kodwa nguThixo ethetha okungqalileyo nathi. Ukuyaqhubeka, wakholwa nguThixo kwabalelwa kuye bulungisi. Ndixelele njengoba ndikuxelela, kubalulwe ntoni kuthi phambi koThixo? Wenze yintoni esinokuyibekwa ityala kuThixo enobalelwa kuthi? Konke kwenziwa kwagqitywa ekuhlawulelweni lukaThixo. Ukholo aluphaphazeli phi na. Ukholo lubambeke kuYesu Kristu. Lukholo umsebenzi wokuhlangulwa wagqitywa eGolgotha. Ngoku ukholo enkosini uqobo lwayo, kuNkosi yenkosi, oko ikumkani yekumkani, oko kusihlula kubo bonke abanye abathi bakhona. Kokeli amamuslim xa ithetha nabantu bakho babiza uba ngamakholwa kwaye bakhona oko baxelwe. Singaye kuyo yonke indlela, usuka kwibandla elikhulu uya kwelo lincinci hlelo. Bonke bathi siyakholwa, siyakholwa, kodwa ngubani okholwa njengoba sitshoyo isibhalo? Ubani umkholwa uThixo? Kubani owenza ngokwendlela ilizwe litshoyo? Kubani owenzayo? Ngubani othobelayo? Kubani olubonakalisayo ukholo lwakhe phambi koThixo? Bathi makholwa xa beseFatima, bonke bangamakholwa, okanye eGenstehau, bonke bangamakholwa. Kuyo yonke indawo mabazihlangane bonke, kodwa uThixo ufuna abantu abangathetha nabo, abo angenza umnqophiso, abantu abamkholwayo bathembe kuye, abo bazawube beme ecaleni lakhe. UThixo akafuni nje intshukumo yokudlala yokuvuyisana apho, ufuna abo angathetha nabo, abo bamthobelayo bamkholwayo. Abantu abanjalo konke nguThixo afuna ukuba nabo. Abantu abanjalo ufuna ukubenza apha kuthi, ufuna ukwenza udidi olunjalo labantu abahamba ezindleleni zabo. Abraham wayengumntu, babekhona nabanye ababehamba iindlela zakhe. Kwakhona siyamthanda uverse 8 pha ithi, isibhalo sibona ukuba uThixo ugwebela abahedeni ngabukholo, uzigwebela izizwe ngokholo. Kwaye kubhaliwe ukuze sibe nobungqina bakhe, uyazigwebela iintlanga ngokwaselukholweni. Kwaye kumele sikholwe njengoba isibhalo sitshoyo, sifumane uqobo lwethu, emva koko singashukunyiswa noba kungaza ntoni. La madoda kaThixo akekho onokubashukumisa ngapha nangapha. Bayazi uba ngubani othethe nabo, ngubani azitshile kubo, ngubani ozalise izithembiso. Babesazi uba bakholwe kubani. Pha ndithi nathi siyazi ukuba sikholwe kubani. Sikholwa kwinkosi enye eyathetha kuAbraham, unguye kwaye uya kuba nguye kude kube kunaphakade. Nawe uyazi Paulus uyabhala abo bakholwayo bangoonyana bakaAbraham. Isibhalo sibona uThixo uza kugwebela izizwe ngokwaselukholweni oluphi ukholo? Ukholo kuKristu, ngokuba linqaku lokubhekisela ukholo lwethu. Sishumayela uKristu ebethelelwe emnqamlezweni wavuka. Sinelizwi likaThixo, ilizwi loxolelaniso noThixo eluntwini, ilizwi ivangeli lokuxolela. Asinayo nayiphi na ivangeli, laa vangeli kaYesu Kristu. Abaninzi bathetha ngevangeli, upapa naye, kodwa sinevangeli kaYesu Kristu. Abaninzi bathi ivangeli ithetha iindaba ezilungileyo, ewe, kodwa cela kube ngaphezulu noko. Ivangeli kaYesu Kristu ayithethi iindaba ezilungileyo kuphela kubhekiselwe kuKristu, ithetha iindaba ezilungileyo ukuba uThixo ekuKristu waxolelanisa ihlabathi naye. Iindaba ezilungileyo bayamdlula uKristu, oko akuncedi nakubani. Kodwa ezi ndaba zilungileyo zosindiso, umyalezo wosindiso, ezo ziindaba ezilungileyo. Ukuba ziindaba ezilungileyo zisizisela usindiso, ngokumele sivuye. Okunjalo kumele sivuye ukuba sithe sanamava noThixo, saba nale ngqiniseko ukuba sivile sabalwa naye njengoba uAbraham ewayenako. Ngoku iindaba ezilungileyo kumele zisenze uba sivuye. Umyalezo wosindiso kumele asisele usindiso ngaye uYesu Kristu iNkosi yethu. Bonke basebenzisa eli gama umyalezo wosindiso kwakhona kwakhona, kwaye ivangeli umyalezo wosindiso lusindiso ngaye uKristu. Isibhalo sibone ukuba uThixo yakuligqibela izizwe iintlanga ngokwaselukholweni, sazishumayela ngenxa engaphambili iindaba ezilungileyo kwaAbraham, sithi ziya kusikelelelwa kuwe zonke iintlanga. Ngoko ke abaselukholweni bayasikelelwa ndawonye noAbraham okholwayo. Kubhaliwe, ngoku siya kuhlala esithebeni sikaAbraham noIsake noYakobe, sibe nesidlo nenkosi. Iya kuba ngabani abeyisi izihlwele njengoAbraham? Bakholwa uThixo, benza oko wayebayalela, owathi ngokuthobela kanje ngentobeko ngako ukuba bamkholwa uThixo nje benika uzuko enkosini. Siyabona ukuba nakwezi ntsuku uThixo ubizile, uyaqhubeka ebisa izihlwele ezinjalo. Asikho lapho uba sidlulise nje ixesha elincinci, sibe nenkonzo apho khona into encinci, intshumayelwano nje, kodwa silapha sifuna ubuso bukaThixo, sifuna ukubalwa naye, sibe namava naye, singenwe lilizwi lakhe, sichukunyiswe nguye ukuze sibonakaliswe, sityinwe, sithathe ilizwi lakhe njengoqobo eliba yinyama kuthi ulingene emathambeni nasemongweni ethu, apho kungekho mntu unakususa ukuThixo asinikileyo. Lolo didi labantu uThixo afuna usenza lona, kwaye ndiyakholwa uqinisekileyo kuba lonke ixesha lolungiselela olo liyakuza kuthi liyawuba luhambo nje, kodwa iyawuba yindlela kaThixo kuthi ukuba abe nathi ngokholo olugqibeleyo nontobeko nokufumaneka ngenxa yeNkosi. Umvumela enze oko ngokukholiseka, kwenzeke oko akuyaleleyo. uYesu uthi, ningabafundi bam inyaniso, nenza oku ndiniyalele khona. Ungathatha izibhalo ezininzi, kodwa ngabafundi benza oko umyaleli wabo wakutshoyo. Nindibiza iNkosi kwaye niyalungisa. Ungafunda ngako. Athi emva koko, ukuba niyazazi ezi zinto, nisikelelekile ukuba nithi nizenze. ngayifunda kubhaliwe kuyohane 13 uthixo ufuna ukwenza olo didi lwabantu kuthi apha angathetha nabo kubo angazityhila abamkholwayo abazawukwenza okwakutshiloyo abamkelayo ilizwi lakhe njengoqobo lwabo baye ngaphambili elukholweni ndinokungafihlisi kokuba uthixo sikelele namhlanje kwaye ilizwi lakhe alifikanga ezindlebeni zethu nje kodwa lifike azifikanga endlebeni zethu lifike entliziyweni zethu xa simbulela okunyanisekileyo uthixo umthandazo ovele entliziyweni ukuba uthe wazibonakalisa kuthi njengoba wenzayo kuabraham saqaphela isityhilelo sikathixo kukristu oko kubhaliwe angathini ongasinike zonke izinto uabraham osikelwe nguthixo uya kuzeyisa amasango otshaba siyimbewu kaabraham apha emhlabeni siyajonga emandleni otshaba ukuba oyisakele sithi uyesu kristu ungumeyisi wasekalvari kwaye simele izweni lakhe olo luqobo lwethu usatan akanakawusa into phambili nasemva ngokuba ilitye lesityhilelo akunawukususwa nto kuzo phezu kwelo litye elingukristu ndiyawukwakha ibandla lam kwaye amasangela abafileyo akayikuloyisa wena kufa upulwamvula lwakho wena hadesi kukuko uloyiso lwakho ubaba lukathixo bangayo uyesu kristu inkosi yethu masimeni sibulele enkosini sonke sicule uyesu ungumeyisi amen madunyesa uthixo uyesu ungumeyisi ekufeni ngenxa yam uyesu waluzuza ulweyiso haleluya ndihlengwe ngegazi lakhe kulungile kuhle mphefumlo wam haleluya umsindisi ngowam haleluya kuhle kunjani ukuba ukusindiswa nkosi thixo wethu thixo kaabraham thixo kaisaka thixo kayakobo wena wedwa ungithixo inyaniso wena wedwa ungithixo ophilileyo ozityhilayo kuyesu kristu inkosi yethu kuwe sinika imibulelo namhlanje kule nkonzo kuba uthethile nathi ngelizwi lakho ilizwi lakho lingumoya libubomi ilizwi lakho alibuyili lambathi liyakugqiba oko ukuthumele kona sifundisa namhlanje ukuthatha ilizwi lakho njengoqobo lwethu ukuba sikunike imbeko yokwenza ngokholo igama lakho okuthe wakuyalela samkele nkosi sinikele kuwe nkosi usihlambulule usingcwalise yenza kuthi abantu abahamba endleleni zakho benze intando yakho babe namava emandleni akho abantu njengembewu yobuthixo yokholo isihlwele nothi kuso uzityhile kuso nkosi sithandazela bonke abanezidingo ukuba abalahlekileyo bangasindiswa babophelelekileyo bahlangule abagulayo baphilise ubahlale bephaphanyisiwe Thixo wam zitshile emandleni akho ebantwini bakho eluzukweni asendumisweni yegama lakho elingcwele. Amen.